Mukatundu kafako obulamu muntu ba Dr. Sengendo Misairi annyonnyola ekibira ko omuntu obutaddanguru ng'alongoseddwa.
Okubamu omusaayi omungi oba kirwanisa severe bleeding tekisobola okubeerawo oluvannyuma lw'okumulongoosa. Buli lw'ofiirwa omusaayi omungi mu mubiri, omubiri gunafuuwa, oba tegulina oxygen yamala, kiyinza okuviirako okuva mu bulamu bw'ensi. Ekyokubiri, obuwuka oba infections eziyinza okugenda we balongoosezza. Singa abalongoosa baba tebaggyewo buwuka, kiyinza okuviirako obuwuka okuyingira omubiri gw'omuntu. Bwe bubeera obungi, bukola kwebayita sepsis. Kati biyinza okutambula oba okusaasaana ne buyingira mu musaayi. Ekyo kiyinza okuviirako ebitundu by'omubiri eby'omugaso okulemererwa okukola oba kitwandiise organ failure. Ekyokusatu, ze complications eziva ku ddagala lye bakuba okusannyalaza. Complications zino mulimu engeri omubiri kwe gwe reactinga oba gye guddamu eri eddagala lino. Era kino kiyinza okuviirako okufuna obulwadde bw'omutima, kyoleese cardiac arrest oba obuzibu mu kussa, okulubirizibwa mu kussa. Ensonga eyokuna, okwefukuta kw'omusaayi blood clots. Kizira omusaayi guno empewo buli lw'ogufuuwako gufa, musobola okutambula ne bugenda ppaka mu mawuggwe, ekiyinza okuviirako okufa ekibwatukira. Eyokutaano, organ failure, era kino kyekuusa ku mbeera ey'ekyekango, bagipangisa shock.